eɗen godi yande joni toni min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jam woni e moɗon Sembe. Habaruji mino ndaara dimma bonandaji ko ndiyan toɓuɗan waɗi nder leydi Niger. Docteur Kawjiri filla ko darti ndenagu ɓiɓɓe wuuro o haalanan en no ɗum warti. Nonni fawari jondu kondani bonanda goɗɗo du kondan waɗi lawol fa himɓe jerto mayi himɓe hewɓe du kondan nawnake nder région mo maradi woni ko bonanda mobel nge waɗi. Yewtere ma pinna hande studio kala ngu en kalan do filla ko darto mobilaji mawɗi koƴoji are natoje gallude ñeme noyi natir noyi wurtorto ɗum on saɗoromaji muɗum kodi jahirte moɗon Soumana Amadou janggana habaruji fulfulde. Nonni wontiri yerno mbirɗen ni ko watto himɓe jeetato kañum woni ko maayi sappo e ɗiɗi konnan woni ko barmi eley bonanda mobile ko waɗi nden e du konnan keñande endan yande ɗiɗi ñalowma hakkunde fawara joni tesawa e agie nder région mo maradi himɓe dilloɓe to enna latiɓe du fawara joni yehun to enna jowtore mayde kam wona ko mobile mabɓe nden ene kaydu hono pineje muɗum nden koyɗe kam woni ko fusi ɗum waddi ko fawara joni préfet mo tesawa hono bandimi yewdi e makko o haalni ɗum nonnon ɗum waɗiri sikket nenana yewtere
ɓe mbitta kinana tesawa iɓe paƴi gazawa loore kekka ɓaawo looreji nayi tokkondirɗen pineji mum ɗiɗi pelli nimɓe jeenayo ka handi hoƴude amma nimɓe nogay e nayo watta nder makka ko kasaami fuu ka yippoy nimɓe nayo maayi sangare mum ɓe njara leyloko torore age to koreji maɓɓe tawaɗo nawni ɓen do mbitti no a njara leyloko torore tesawa nde ɗum du nimɓe tato no maayi nder nanuɓe hande subaka du gooto maɓɓe maayi nden ne jeetato maayi nonni no dengal ngal ɗamme yaade nimɓe ni woni ɓe dogginira heese heese woɗi du sogeji kawjiɗi filla ndenago wonɓe dow laabi ɓe to ɓe jaɓu loreji ɗi mbitto haddi nimɓe ɓe koƴete no ɓe jii iri majjum fuu ɓe kaɗa ɗum.
Nonni wontiri fawari jondu konnan ni har filla ko darto bonandaji ndiyan en garta dow mum en kalni ɗum keñan kam woni toɓo ko waɗi leydi Niger ɗo enɗan nokkuji kewɗi konɗo waɗi bonandaji kolnele major Bako Boubacar kam woni docteur kawjiɗo filla ko darti ndenago yimɓe o haalni yimɓe no yonɗo ɗum wontiri jaaɗo yewde makko kam woni Diallo Mariama Kenda.
Nous avons enregistré depuis le début.
Illa toɓo go fuɗɗi dimma bononda keɓaɗo nder département ji capanɗe tati commune ji capanɗe joyi e go'o ci'e capanɗe jeego'o e jeego'o ko watta hano cuuɗi 188 e cuuɗi huɗo 288 caamuɗi ɓaale fii bononda o memi no waɗa kanƴi 189 ko watta himɓe 4,500 himɓe 25 kan woni dimma mo himɓe keɓi nder jajirka leydi din nder fii bonondaji ɗi himɓe 16 kam maayi cuuɗi caami dow mum en himɓe 3 kam en maayi nder diyam e himɓe 3 kan nawni no waɗa bisaaji do 2,542 kam
baati.
E dow laawo goto ngol ni nder wuro suudure ɗum du konda wuro ɓaggingo wuro ñeme no enda gallude ñeme no enda ɗo enda du konda bonanda waɗi sanne altinere nde enda caggal ndiyan toɓuɗan ko ila ilago ngol naati liɓi cuuɗi kewɗi eɓe ɗon du konda eɓe keɓa mballaga ɓe keɓana mballaga ñamiri kañum e kulle goɗɗe nawtirteɗe jonnon woni ko fawar jo ndu hono e dow laawol ngol enna ko heddiniɓe woni koɓe keɓa kam wonno no wata koɓe tawi ɓe keɓi cuuɗi toɓe natta du konda ɗum waddi ko fande Diallo Mariama Kenda on ni fande en o yewi ndaro no ɗum en warta to enda nani haala makko o waddi komin pirte fulfulde.
Wallahi so fuu wandiranoyrgo
wallahi nder suudu janandu min goni min ñalla minen ɓotta lopal amin ngal nde ni janngi min baalowa nder suudu janandu an goɗɗo ɓiɓɓe joo he taaniraɓe fa he esiraɓe noye kantirta nder suudu janandu kenga ni dow pave baalumi min he sukaɓe am fuu kenga wuro inna am kam baaloymi nder ɓillare ngam jonkoreeji suudu am saami fuu woni wurtaaki ley mayru dey lamɗo yettaama ngam balla kaaji no he waddeede komin gooɓo wari guvernere wari jon suudu hoorejo leydi wari nder kala suuji min goni ngam ɗo baare bande kay suudu baawaru woni hoddaaki gooruɓe koreeji ɓen kay nder wuro ɓe baaloyi to maɓɓe minen do min pat minen nder kala suuji
non wontere har filla mballa gani waddi ko fedde leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnaga afrique wiyetende CDA o waddani leydi Niger gomnati muɗum mballaga mawɗo sanne dow filla ko darto ñamri ko watto to noyi uyna jeego e kemi joyi cap e nogay e jeetati ɗum du konda ñamri ndin tawa nder muɗum no tonuji ujunaye tati enoge jetat lati dun kanyon kayo mbay kanoni honom kamanar non ujunaye tonu ujunaye tati dukonda ngauri e tonu jikeme joy kan dukonda fawarjo dukonda mbayeri dun dukonda membena ye hokowe himbeje gambati hon fawarjo walti tebe atalata jet ilewur utuina sapo jetati wanako doka nga lawat ato enda doso hakune fawarjo dukonda ngolo du inde sedi yao enda mitele Jean-Claude Kassi bru kanyo e faware jondu kono docteur mo cabinet horje gouvernement leedi men Niger Adamou Souley wakati jeb dokangal do yetti sane do inde gouvernement inde bibbe leedi Niger e do dokangal endan hollidu wite ke goldirse na hanir en wodiri nonni faware jondu kono harfila ko darto hono nyamri de luube no wonno yara kan wonno ko fane wurtinte sima kanyo ko wurtinte do wakati war wakati yude noga e joy war chapantate go lewru jie jabbindu enda no wonno nyamri di wordi secret nanon Umar Hama
Ziyar no sarusi kawji do filla habar lumoji wiri sakuru bayer chedemu jipake sane dina jeddire witine de ganchogumu hewa le lumo sendar leledi ni sakuru ndu ujunaji nay e keme jetati e budi chapande nay e kodeki kandu woni der lumo ngingimi difa sakuru ndu wanana ujunaji tati e keme jeddi e budi chapande jenay tawidu gote der tilaberi sakuru ndu budi ujunaji jegom e keme didi sonnete sakuru garu chedemu njipake seda kando gamchogumu hewa leiluma e hala kakalten kachede mun ujunaji nai ekeme jena e chapande jego mweni dina ndenu kondu sonete ujunaji nai ekeme jena e budi chapande jego ekodeki kama nari du sakurumu hande ujunaji nai ekeme didi e chapande joy sonete tavidu ujunaji nai ekeme didi e budi chapande jego sonetenu sakuru maro kando ujunaji nai e budi sapo wono dina baldeno bitide de kono sonneno ujinaji nayi e kodeki
na wontiri fa hanar fila durum demal e durgol tayna leedi difa hitande hikka no wawi ede yettor alla sabu dungu wadna hanir ndian nan tobano wodirdu kono e region on fu ba ko tawadu kono ni honno tawa laabi ndenagun don don enda latidi no wawi faddude her fila ko darto golle den horeje suudu demal leedi difa mbiyetedo fane adam kay gama o haali o holli du kono noy golla ngaw no yara lawam bukar won kolande mo bandimi
les échos que nos conseillers nous ont apportés les bernais
habar mo min kebi dungugun wodi der leedi difa demalgal gawri din yottake to hida der departement jugum tadarma pamaro kebado garrafi diam hano der commune geskeru difa e chetamari doy ko sakiti kan en do dungugun wodi tadarma mawdo godudo kan woni der leedi boso illero wani dai do gattol jungo gouvernora mosolo hebama himbe no don gada muraduji mabbe no handiri sadar maji pamari gon kepata hano wobbe geseje mabbe no bod ganko watta hano kilometri gi 15 kambe dillata e koydi deni no hebo jaki kin der lore kampuri ganfi rafi de nako gon amma e goni be gada muraduji mabbe no handiri
mariba alba kyaler occupation champetre
dekol jugodo deron ballaga kanyu e golodir gol wadi kenya atalade na gallu nyame hakuna gomnat leedi niger kanyu e gouvernement leedi amerika do fedde tende USAID wali torno enda nundu kona wonnana e do fila ko darto hono jonde tinitagol jonde e der leede sahel de enda kanyu e yewde hono faawara jondu konda ni ngardinde kulle mudum fa woda leede sappo e didu kona leede afrika won ko dun yewto e leede duniya ya kawon ko dun yewto nundu kona wonno ko faawara jom biro jodani leede amerika wurtin ele kabaru mudum hokki on enda gam batti alle e balla gaydi enda heba ya yeso no wodiri nonni faware jondu konda ni ara fila ko darto ndiyele gonda toba sanne sanne de waddi ko cielolu yetengol telwa le region mo agadez yehi nene heewi fa taji lawol hakku agadez arlit gadendan dum wono ko faware jondu konda ni waddi satorma sanne har fila wado be yahana warta be en sembe ketno nano ono kerul mabbe hembe taabe wakati mudum e dow nokku to ndiyan dan taji lawol en dan bandimi anisel karimu kanyo won ko yewtide mabbe
Illa yande jeddi min gondo en min gi hayne gallawol tokketengol gol himbe gaddirta yahu warta gam moddingo gurna mun en handen gol taji himbe kodimi he kodi do be gaddimin do gonga lawol arlit agades gol no hani satarma o ini mido tawra e sukabe famarbe e mawbe jango godumi larmu garmi arlit fami soda gineje li o ko batugo mi anda funo gadammi komi hota no handi lawol arlit gol moddini satarma gaddo dubi he dubi himbe no boytorongol talkabe tampi gala no belna illa subana gommi do be pabomi be moddinawol he maggol min gol minen gada yahu warta do fi lumako gam moddingo gurnam minen nyaago lamdo wallumi e moddinol maggo
e dow laawol goto ngol tawi nani arlit région mo agadez fa hande golloobe kominak kaindu konta e murter golle dum du konnani kenyam lasar won ko be puddi dum dum du be kollidu konnan ko dum sabi ko be ngada dum gongo mohammed antani kanyon ko lamdi secrétaire général syndicat mbitedo centramine to enda mo kominak mbitedo laminu mbitedo fane mohammed laminu nani ko halani mo
dum tawa kenana e rafi pamral seda ko nati hakkunde amin no wodi cede ko mi ardinan tabe e nyamaande ko min kokkata gollobe kabe be kumtira muraduji suka mabbe jangobe ko min kokkata be hitande fu wodi dum hunde non ko min dekkiti jungo do derol denne hika o Allah e sadar ko kampani on tawda wi'i ko wauta gollobe en cede den fu minen du min tawi ko dum wana e lawo ni min tilsini gollobe me e tokka talkuru gollango dum sabi ko kenga mi ngadi murtere amma pelle didi den njodake kebi narral illu kengal le yamde nay e mintaji chapande tati en jabi du e yobute gollobe ben cede ko be ardinante dum gollobe kominaka ben fu nyamande ko neddo hojata walitirde sukabe jangobe dum du be bi lewru september 10 mum be adi hokkude dum
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
no wantende gallon nyemeni hono fawar jondu no wodi do filla ko darto nato no mobilaji mawdi ko djoji kulanta rejjode leede godde nata e leedi enda dum du konna huno ko lati no lati sadar ma sanne wakati ji goddi de ne dum wadi dum wadira dum wonno ko yewtere hande pinnol ko jalla marama kenda sigilani en studio kalango kettene yewtere de firtam e fulfulde
yerno secrétaire rube syndicat lumobe waddobe wurtinobe are yaade hojobe gineji yawjobe loreji kojoji gineji mbiri meri hoji lawol e hokkude wakati de loreji kani ndilla subaka yamde jenai yotade futuro yamde jegon lasardu yamde jeddi yaade jamde jegon subaka tawidu idun wadda sadorma sanne gérald delan secrétaire général mo syndicat hojobe are
nous avons passé un accord
elumobe do kojol kulle mabbe illa pormo kotonu famin gadda dun to di etete chaka mabbe he merido e kaldi do deni be nata der gallure den ugine didi kambe kokkata fa yotto to resirde den dudal manga jaji mabbe do di fu tawa kana chaka wurogo
se trouve en centre ville
chambiano shaibu secrétaire général syndical lumobe mobe be leydi Niger on halana do gollido tawangol hakkune mu e awjobe mobilaji ben
ya en contrat
ngada min pabri do tiede de kulle amin ko yete illa ku gana fa wadde der manga jaji amin do nyame den ko min kokka han fecce deni hano moddinol talki amin buri balde tati der balde didi arande din fu min jobatana ujune jetati den ko balde dekto din fu min jiba ujunaagi nay nay
kasim meri ho jilawol jabude e mabbe ujunaji didi fadeni ibe nata nyame maina sarabizo secrétaire général mo syndicat awjobe loreji on nani ko wi
deni min kodi gineji mabbe di illa pormo ko tonu saider manga jaji mabbe do ko min kaldi o gine didi kai kambe njobata di talki etol gol walana der jungo bi lumojo on e transiteur mo ba fadde min jottoto be kaldi
min tafi haldude e horebe ardibe gallure be do majjum de be chalake notade
e do dum ko habaru me fulfultini hande sey elen jong kam e leddi hewtene jangu tan habaru je fulfulde ko min ngadanto do na studio kalangu mbiyatene muttari mohammedou wadda habaru je sankore bandabe do demle ko ridde nda assalamu alaikum balati jamal
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger